Swizzy Music Uganda. Soma soja wa wambe kwe.
Wade wanji wanasanyuka mubiranga kuita tumpulira. Chatula, chatula, sande nesange vivyo. Sirimu zanyi wa matatu, chova zanya na matatu. Kusande kera mukanisa. Chovula wa ninda linda everyday. Kulinda linda Monday to Sunday baby. Watuka,
watuka,
omukwano gwatuka.
Epika,
watuka, ene wange gwatuka. Watuka,
watuka,
omukwano gwatuka.
Epika,
watuka, ene wange gwatuka.
Olubulungi bo baby nze kwambaze kadali. Njagala nkuwa omukwano okuwoma nga sukali. Kamono baby nawe nyambaza omudali. Tugende mu kigali, kutwale Rwanda kigali. Bakusiba kaviri nange ngula kagali. Kankuyite princess nkuwe ne province. Nkulino mboti ngo mwezi gwa January. Tonyumia bya December fetuli mu July. Olobutono bwange nze kwa galabia lali. She
watuka,
watuka,
omukwano gwatuka.
Epika,
watuka, ene wange gwatuka. Watuka,
watuka,
omukwano gwatuka.
Epika,
watuka, ene wange gwatuka. Sembera tuwalage, sembera tunyumirwe. Sembera nkukwateko, olinya madala. Kulaba kumadala yaya. Otunula bulunjo omirira. Omukwano koche manidagala. Buli wolwa wongenderera. Antono mpulira. Nyimba za mukwano. Olira vulodi nsula nkulota. Binji na bireta.
Kwewe kanze kwenino kuwana. Kuwana koya tesi kukina. Figa joina eyo etaina ina. Chimanyi bakwe gomba no wanji. Bagenda kukulumba mobu kojo bunji. Baby girl, osingila bilunji.